Danny ako bujiga.
It's a brotherhood thing.
Danny ako tondoza.
And that the beat made by Roberto.
Nilichemonga makanika. I'm a determined fighter. No wonder I fix baby panika. Ninejipua wa love, kapempa wa love, nikanda love, only love love. Kuyambane setenga yambane eh, and it's chilling no more. But what's the purpose of fighting if all of this fighting will only just drive us away? Then us fighting like we can never make things work. Yeah. Ndani yako bujiga. Tiga yambana baby. Ndani yako tondoza. Umangala bize paponi. Ndani ya makucheza. Baby. Ndani yako sekeza. Ndani yako kondweleza. Ngati sindine. Nyimbo ya Lucky Dube. Angala hiti panyumba pano. Yambana baby, ndani ya kutondoza. Umangala bize pavoni, ndani ya makucheza. Baby, ndani ya kusekeza. Ndani ya kukondweleza. Ngati sindine.